limba lenga lenga kunuri murumba rumba ya kabisa konya na kecha kali na ngani wikiti
chanda ya alipofu ya kabisa kozinge tango
Kiali music longe champion Kiali music Kiali flow is my name
Mene cheza wine kama tu cheza wine anu wangu mkufu Cheza nyanga dick Meda gold force kama tu gold force anu wangu mkufu
Gold force nyanga dick
Meda cheza wine kama tu cheza wine anu wangu mkufu Cheza nyanga dick Meda kabisa kama tu kabisa anu wangu mkufu Kabisa nyanga dick Cheza wine Cheza wine Cheza wine
Cheza nyanga mito
Kabisa Kabisa kombucha
Kabisa nyanga mito
Rizik Rizik kombucha
Rizik nyanga mito
Fayad Fayad kombucha
Fayad nyanga mito
Kayo meda cheza wine Kama tu cheza wine kumakong Paregana nga madutaka Kuri parnyaka doke bola tatapa Kana nga madkato Kuri parnyanyo eko ya kato Epil renye limlima Maru bede mitungo so wolimia Dekani kwenye ini wolim Kabisa matungo kabisa limlimia Nange minga minga Kelira kabisa kombucha Gold force kombucha Ako ikuma Kelira risik Kabisa Ako ikuma Cheza Fuyaz Ugena minga minga Mede cheza wine Kama tu cheza wine Anu wangu mkufu Cheza nyanga dick Meda gold force Kama tu gold force Anu wangu mkufu
Gold force nyanga dick
Meda cheza wine Kama tu cheza wine Anu wangu mkufu Cheza nyanga dick Meda kabisa Kama tu kabisa Anu wangu mkufu Kabisa nyanga dick Cheza wine Cheza wine Cheza wine
Cheza nyanga mito
Kabisa Kabisa kombucha
Kabisa nyanga mito
Rizik Rizik kombucha
Rizik nyanga mito
Fayad Fayad kombucha
Fayad nyanga mito
Nikuana so Abi madu gira gold force Kucheza wine
Nkonga ngomanga ingome Mabi wang malo you gold force Kucheza wine
Amare nangre everyday Anywhere everywhere you go Iloka na mcheza tie, Westnell cheza tie Ikampala cheza tie, Yori Kongo cheza tie Iparambu eche tuki, kanipimu enu gobi Nange menga me
Jack Royale
Atiti Try
Uyoma pupa rambu no Enu nyingmati MSK Pwo Pwo I got legacy Big up on yourself Promoter ka usho rwantale Enu tonye matit Bendeva Manager
Mozo Mozo
Kunu imba linga linga Kunu rimuru barumba ya Kabisa konya na kecha Kali nangani wikitanda ya Alimbufu ya Kabisa kozi ngetangova Wikitanda ya Alimbaya ya Urantu mingetangova
Ha 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 Ah!